smoke high, baby.
Smoke.
Aye. No lo mutile fin shadow you. Wa mutimo sumo you. Alanzunga we know you know you. Wa mutimo sumo you. Ngaiwe na iwe wine. Waliwata ugumfisha wino. Naine uyu wine. Ugumfisha wino you know you. No lo mutile fin shadow you. Wa mutimo sumo you. Alanzunga we know you know you. Mutimo sumo you, ngaiwe na iwe wine. Waliwata ugumfisha wino. Naine uyu wine. Ugumfisha wino you know you. Bazakamba bazalema ubusuma tepa menso na konko mutima lipalo na kwata na loyo tibasema dapo jombo tabesha ni bo tila na kufuluka ukumona bambi no appetite nyofano kuluka na taste so nice ngapata no mkaka no ibovu guso koloka nolo mutile kepi inemwine a type daka kausha soti I think dumbo na silimu a suit. Bazakamba bazalema ubusuma tepa menso na konko mutima na konko mutima. Nolo mutile finsha liuyu wa mutimo sumoyu alanzunga wino inoyu. Wa mutimo sumoyu ngaiwe na iwe wine. Walikwata ugumfisha wino naine uyu wine. Ugumfisha wino inoyu. Nolo mutile finsha liuyu wa mutimo sumoyu alanzunga wino inoyu. Mutimo sumoyu ngaiwe na iwe wine. Walikwata ugumfisha wino naine uyu wine. Ugumfisha wino inoyu. Gotampile febabili ngabona badia bafuma kwi na tushinka matwi ngatobo mfila bale tutola kwi twilufye ndambi mulanduna babantu bambi telionse fiwama telionse fibipa tekwesha kubeba fyonse ababantu tabumfa wino fyonse nkama ni ukati nolo tufimba no mushit muli sweat emufuma sweet. Gotampile febabili ngabona badia bafuma kwi. Swang Swagga Empire H26 FMK the DJ Ancho Lich Tech Nymphum Opium Tongue.